da água seca.
We kile vichangu miwacha nipaye. Tuenja sayari mini kashangaye. So ni mtu mungine ni kiacha na naye. Kineona tu kwa mbali, hey G my bae. Pens vazito na juu acha nivae. Muda linachafuka na dobi minaye. Roisha chezeshwa kunde aminaye. Lit FC, JJ ni captain. Wick FC, yeah, yajipange. Shuhuli likuwa pevu, yeah, yajipange. Najua nilopitia ndo amenjenga mi. Nailewa pia nkiondoka we utakuwa na hi. Najua ata mitai na mfry ya G. Hivyo ndo washake we utakuwa na spray. Vaa pens ni vaa pens tu vaa sare. Saa pressure na stress dekae mbali. Jobless na meaning I ni game kati. Ni mgae shopping ni mtoe out so ndane kai. Tupige tuwa kila tuwa iwe tamu kwake.